he. Ara. Ish, 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 ish. Hey, Kweba Classic, Baba Yose.
Where, Kweba, Ishina Sita.
He, he, he. Wazomusho. He, he, he. Wazomusho. I can charm my microphone, I throw my classic. Yeah. He's up.
Mommy square
by. Yeah, 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 yeah. Click it, click it. One we show. Click it, click it, click it, click it, still, click it, click it. And watch up with you. Yeah. Osh, 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 osh. Yeah, yeah. La Chabonin. Come here, look at La Chabonin. La Chabonin. Hip, 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 punch it. In a picture, you a bitch, come on, yes, so you a man, you keep on your chunk, come sick, mash up, make it to my daddy, to my daddy, kill this all, I make it, you a pink, I know, not chola too, me jump on a kunyo mani, kunyo mani, fi kia taba, ki kuala, fi kia te weje, na snitch, ya taba, ki tupo snitch, ya te weje, ya te weje, we so school you a, when you turn on you a, na tani ke gundu a, sema nish, come on, you a, bali na zingati, zingadu, ya choki bari, ya kuna look America, labda, jia sayari, sitabiri, kimda wote, kama ni kia kuka, nani anio kote, nice, come on, if Kiri man, bade na sumala man Kwenye matatizo sita for them chai China, mimi mwenyewe sina budi nilewe Kama nime kunyo sum, kivipi ni umpewe Kama nime kunyo sum, kivipi ni umpewe Tuje, kila kati tunasumala mazanga cat Mabadiriko watak, chaja wana tuzi Wana tufunga mashat, wana tuka mtukat Nisi choki na jomana na tempe na chak Nisi choki na jomana, Na po isku choka kuna satu na nabia Kumbuko lipo choka mpaka lipo fikia Mekilo jifunsa ya rinkane na machasha lopitia Lopitia Mungu na tupigania Sione na nga amisi na keto fukoni Sione na fai mitu kimeja Ashokulu nyote na nga anelekia kifukoni Nasi tab lazima zitafika kinkoni Nasi shida lazima zitafika kinkoni Nasi tab lazima zitafika kinkoni Lazima zitafika kinkoni Uzetu kidogo che Kikuwa cha amisi westu kufulu kisari sikiamgia Minajua mungu yupo nema nitokia Unatajiri soba kama fao na mali kibao Ata shida zangu Ni mwabie nani, haone kori na shida, sione na ria Mkapeto meshina, kwenye laa, kwenye njia Kwenye matatizo metukimbia So kama na wachukia, tunaita mipako sawa Deire nitawambia, wanako sio chawa Wakina natuwekia, kama tupo na Tupo na kaka kutwaribia, kiwa pande zia Wanako sumala, ntosha wae kusema mbura double kick Kununu mwenyewe, kuliko enesu Wakununu, wane wakutakazie Mwisho na kukanyagia, aduanzi wa furaie Furaie, furaie, he, he, furaie Atakufa maskini Kisa maisha ki maskini Wanakome si kwa chini Wanakome si kwa chini Wabeshe tujifunze kujistentia Paone Wabisha tujifunze kujisentia. Wachisi tujifunze kujisentia. Wabisha tujifunze kujisentia. Kichampole mwecha cheese, panya lodi mweu. Saifana mwecha busi Azulanto. Kichampole mwecha cheese, panya lodi mgei gai. Saifana mwecha ufsia. Kusami bake sonsuri kama kama paf. Heta fitu safi na kuna maja maja madaf. Zingatia kama kuli chaf. Kama kuli chaf. Kasi nasipu uzie kama kuli 45. Na bitch kibwa wa masila. Waju kwa masila. Nuse tu masila. Unaishiki sila. Tanda vana chukiria. Awajuli. Banki mbiwa hundi wa metulia. Awajuli. Watu tuma cheese. Waju kwa machisi. Nuse tuma cheese. Unaishiki cheese cheese. Cheese cheese. Tanda chukiria. Why you? Low panty, low panty, low panty, low panty.